siphila kulo sihamba nzima lilizwe losizi lilizwe lenyembezi bambi asinabazali bambi asinabantwana bambi asinazihlobo zigqitywe kukufa ngenxa yenkohlakalo ekhoyo apha emhlabeni le nto ikhoyo nale meko siphila phantsi kwayo ingathi sisifo esinganyangekiyo okufuneka into okokuba siphiliswe kuso sihlambululwe kuso kwincwadi kamarko isahluko sokuqala ivesi amashumi amane ananye ithi indoda ineqhenqa kuyesu osukuboyathanda ungandiphilisa athi ukristu ndiyathanda hlambuluka masihlambuluke kule meko sikuyo ngoba uyathanda uyesu uyathanda ukusisusa ebugqwayibeni asifake ebomini uyathanda ukusula iinyembezi asiphilise enkungwini ekufeni emnqamlezweni lakhala ibhata lisithi kuye kosi ndisuse kobu bugqwayiba undifake kubomi obungunaphakade wathi kwanamhlanje 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 ndiyakuba nawe eparadeyisi suka kule meko kuyo ungene kubukristwini lahle izinto eziza kukwenza into okokuba ungaphili kobubomi namhlanje ndiyathanda noba uphantsi kweliphi na imeko ndokuphilisa biza kuyesu uhlambuluke uphile nawe.